waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali.
xilliga kulaylaha marka la gaadho waddanka austraaliya, meelaha ugu wanaagsan in lagu damaashaado waxaa ka mid a xeebaha. waddanka austraaliya ayaa waxaa lagu tiriyaa in uu leeyahay wax ka badan 10,000 oo xeeb, kaasoo dadku ay ku qabowsadaan waqtiga kulaylaha. balse in badan oo dadka waddanka ku cusub ama booqashada ku yimaada ayaan iyagu ka warqabin khataraha xeebuhu ay yeelan karaan. sannadkiina dhaafay oo keliya dad ku dhow 300 oo qof ayaa ku qarqoomay oo ku dhintay, badduna ay ku qaaday, halkaasna naftooda ku waayay. dadka waddanka ku cusub iyo dadka booqashada ku jooga ayaa iyagu ah dadka ugu khataraha badan marka laga hadlayo dhibaatada xeebaha, sababtuna waxa ay tahay in ayna ka warqabin dhibaatooyinka hirka iyo meermeertooyinka ay samayn karaan. scott harrison waa nin qaabilsan wacyigelinta bulshada dhaqamada kala duwan ee dhanka gurmadka badbaadiyaasha dadka biyaha ku waxyeelooba ee gobolka queensland. dhowrkii sane ee u dambeeyey ayaa waxa ay ku howlanaayeen sidii ay u yarayn lahaayeen dadka iyagu halkaasi ku waxyeelooba ee biyuhu ay ku qaadaan, si gaara dadka iyagu waddanka ku cusub iyo kuwa booqashada ku jooga. scott harrison ayaa arrintaasi isagoo ka hadlaya waxa uu yidhi: sida dhabta ah, markii uu barnaamijkanagu bilowday 2010-kii dhexdiisii, waxay ka matalayeen tirakoobkanaga dhanka qarqoomidda heer aad u sarreeya, waxayna ka matalayeen 65% tirakoobkanaga waqtigaas isaga ah. balse laga soo bilaabo waqtigaasi ilaa iyo haatan 2017-ka waxaa jira hoos u dhac aad u weyn dhanka arrintaasi. sannadkii ugu dambeeyey, tirada dhabta ah ee ay matalayeen dadka iyagu waddanka ku cusub iyo dadka booqashada ku jooga waxay noqdeen 18% marka la eego tirakoobkaasi. si haddaba tiradaasi hoos loogu dhigo, badbaadiyaasha nolosha xeebaha queensland keliya xeebaha kama aynan howlgeli jirin, ee sidoo kale waxa ay u tageen bulshooyin kala duwan iyo sidoo kale jaamacadaha si ay uga hadlaan badbaadada biyaha. dadaalkoodaasi waxa ay keentay ama uu dhalay inay gaadhaan inay ku soo saaraan buug yar oo luqado badan ay ku turjumeen, si uu ilaalada badda uga caawiyo in ay dhambaalkooda gaadhsiiyaan dadka iyagu markaasi aan luqada Ingiliishka ku hadlin. scott harrison ayaa sidoo kaleete dadka waxa uu ku boorinayaa in ay aabka xeebaha isticmaalaan, wuxuuna yidhi: waxaan kaloon haysannaa aabka xeebaha, kaasoo isagu dhab ahaantii dad badani ay soo dejisteen isaga oo free ah. dhab ahaantiina waxaa ku jira 72 luqadood. waxay ka fiirsan karaan xeeb kasta oo ku taala dalka Australia, waxayna heli karaan xogahaasi oo afkooda ku qoran. sidaa darteed, marka haddii ayna Ingiliishka isku fiicnayn ama aynan aqoonin, waxay soo dejisan karaan aabkaasi, ayna luqadooda ku eegan karaan xeebaha dhammaantood. run ahaantii waa adeeg aad u faa'iido badan, ayuu yidhi scott harrison. aabka haddaba macluumaadka laga helayo waxaa ka mid a in aad ogaato in xeebaha aad u socoto ay joogaan dadka iyagu markaasi gurmadka wax badbaadiya, iyo sidoo kale in adeegyada kala duwan laga helo, sidoo kale khataraha halkaasi ka jiri kara, dhanka cimilada halka ay marayso, iyo xaaladda baddu waxa ay ku sugan tahay inay kacsan tahay iyo in ay si caadiya tahay. waxaa habboon mar walbaba in aad tagto xeebaha gurmadka badbaadadu ay joogaan si gargaar lagu siiyo haddii markaasi aad u baahato, lana soco mar walba calaamadaha halkaasi lagu sameeyo si dadka loola socodsiiyo meelaha lagu dabaalan karo iyo meelaha laga digo in loo dhowaado. scott harrison oo mar kaleete ka hadlaya arrintaasi wuxuu yidhi:
waxaa muhiim ah inaad ogaato in calaamadda casaanka ah iyo sidoo kaleeta calaamadda jaallaha ah meelaha ay sudhan yihiin in ay yihiin meelaha ugu badbaadada badan markaad xeebaha joogto.
taasi macnaheedu waxa weeye waxaa jooga gurmadka badbaadada badda haddii aad u baahato waa ay ku caawinayaan waxaana haysanaa ayuu yidhi markaasi qalab sida doomaha iyagu dheereeya iyo sidoo kale helikobterka baddu waxa ay leedahay meela meertooyina oo biyuhu ay si xooga isaga daba wareegaan qofkana ay ka dhumiyaan wajahadiisa taasi waa waxyaabaha ugu khatarta badan ee mudan in la ogaado si gaara marka weliba aad rabto in aad aado xeeb aan lahayn gurmadka badbaadiyaalka meertooyinka ayaa la sheegay in sannad walba ay galaaftaan dad isku celceliska gaadhaya 20 qof doctor jack macroll oo bare ka ah jaamacadda sydney qaybta weliba cilmiga dhulka ayaa isagu sheegay in ay wanaagsan tahay in aad barato sidii aad u ogaan lahayd meelaha meertooyinka ah ee baddu ay leedahay
look for a place to swim where the waves are going to be as small as possible because the waves are the things that force the rip currents so the bigger the waves the stronger the rips and it's just more dangerous to swim anyway
so meel aad ku dabaalato oo hirarku inta suurtagalka ahi ay ku yaryihiin hirarku waa waxyaabaha keena meertooyinka sidaa daraaddeed inta uu hirku weyn yahay ayaa meertaduna xoogeedu u weyn yahay waana khatar inaad dabaalato haddii hirar waaweyn ay halkaasi jiraan haddaba haddii aad dhibaato la kulanto haddii aad dareento in baddu gudaha ay ku sii jiidayso meertaduna ay ku haysato si deggan gacanta kor u taag iskuna day in cid kaa agdhow ay ku dareento xaaladaada isna deji ilaa inta laga badbaadinayo ayuu yidhi doctor jack haddaba waxaa muhiima inaad la socoto xaaladda xeebaha aad markaasi doonayso in aad aado ood ku soo dabaalato sida aan horey u soo sheegnayna waxaad soo dejisan kartaa aabka oo aad kala socon kartaa xaaladaha markaasi ama macluumaadka aad u baahan tahay ee badda aad u socoto ama xeebta aad aadayso rabtana inaad ku soo dabaalato markastana ogow in aad caawin weydiisato haddii aad dareento in aad khatar sii galayso ma aha in aad sugto si aad u tijaabiso in adigu laf ahaantaada si keliya aad isu badbaadin karto xataa haddii aad adigu dabaasha ku fiican tahay marnaba kalsooni ziyaada ha qaadanin
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada 10 fiidnimo ama kaga soo cesho websaiteka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s .com au xariijin soomaali